Life is good when you have someone you love in your heart. This is my story for you. I can you do it?
Natandika mpolo kugwa mukwano nono wange bambi gwe nalifunye. Omwana yenjagala nyera nange ne mwagala mbutuku kyali kya kabi. Kati mwe namwa banjogerera nti simusanira mbutuku namwe mukola bubi. Omwana mwagala nga tenaye ku mutima kimanyi nti no mwagala kufa. Kwagala, kwagala, omukwano kwagala. Yatenga banji banjogeredde ebifaanana bitya naye era nange ne nnemerako. Kale bw'obeeyo gy'oli gy'oli kimanye nti nange bambi nkwagala. Omutima gwange bebi nagukuwa kuba mbutuufu nkwagala kufa. Gwe nasooka yankola bubi ebiwundu ku mutima bambi zeebye yandekerako. Nga tennamwagala kufa omutima ne ngumu wanga maliya nagukolako. Naye yaguyuzayuza ebiwundu bingi byokka nange bambi byansigalako. Naye gwe koze nze kangukuwe manyi mukwano n'ogukolako. Kati nsaba tutandike naye nze tonzijukiza abalinze be nnasookako. Kubanga bankola bubi era buli lwe mbijjukira amaziga gampitangamu. Saba mukwano gwo bebi guneerabize baali abasooka bye bampisangamu. Olwo nze nange nkwagale nawe ku mutima okirize nti nkwagala kufa. Kwagala, kwagala, omukwano nkwagala. Yatenga banji banjogeredde ebifaanana bitya naye era nange ne nnemerako. Kale bw'obeeyo gy'oli gy'oli kimanye nti nange bambi nkwagala. Omutima gwange bebi nagukuwa kuba mbutuufu nkwagala kufa. Omukwano gwange gwe nnineeyo mungi naawe gy'oli kimanyi nti gukutuukako. Saba ogukwate bulungi gwe gombesa abatuula bannabo batuyigireko. Olwo tukuze kintu kyaffe tuzaale n'abaana baffe be tunaalabangako. Olwo gwe naawe nyumira obulamu ng'oli nange keniwo akwagala okufa. Kati nsaba tutandike naye nze tonzijukiza abalinze be nnasookako. Kubanga bankola bubi era buli lwe mbijjukira amaziga gampitangamu. Saba mukwano gwo bebi guneerabize baali abasooka bye bampisangamu. Olwo nze nange nkwagale nawe ku mutima okirize nti nkwagala kufa. Kwagala,
kwagala,
kwagala, omukwano nkwagala.
Kwagala kufa.
Yatenga banji banjogeredde ebifaanana bitya naye era nange ne nnemerako. Kale bw'obeeyo gy'oli gy'oli kimanye nti nange bambi nkwagala. Omutima gwange bebi nagukuwa kuba mbutuufu nkwagala kufa.